ụmụibe ekene m ụnụ, ndị ndozi ọdịnala igbo bụ ndị nsọ ala igbo ekene m ụnụ. Anyị si na ọ ga-adịrị ụ na mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru na anyị nwabụ ndị agha si na wedon ya chọrọ ịma ihe ụnụ na akụ sọsọ. Ihe anyị chọrọ ịma bụ na kedu ka ala igbo ga-esi adị mma, mana ị nwere ike ịjụọ ndị nkịtịkịta ha asị gị kedu mgbe ọ na-ebido, when are you going to start? As if ị chọrọ ịzụ ụlọ, ị mana ị chọrọ ịzụ ụlọ, ewere ịza zawa ha maha na ọbụghị otu a ka o si agwasị akpa agwa. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekede. Eji si na ọ ga-adịrị na mgbe ọbụrụ na ọbụ ndị ndozi ọdịnala igbo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru. Anyị na-etinye ka mkpụ evriday ndozi ọdịnala igbo is a religious movement. Ịchọ ịbata, ị na-abata asị onye kwere na Amadioha is the only living God on this earth, even the universe. Ka ọ ghara ịbụ iru ebe a ịkọwa nonsense. Mbakwa, not here. Ọ bụrụ na ị chọghọ isoro anyị kwere na Amadioha bụ the only God in Igbo land, na the foundation of Igbo land is live and let live. Biri ka m biri. Onye biri ibe ya biri na ọnya bụ ihe nna nna anyị kụziere anyị. Nna nna anyị si anyị na ede gbara aka baa ọhịa chịrị ụmụ pụta. Ọ sịrị anyị na akụ gbara aka rie enu kuru mmiri gbirituo. Ọ gwara anyị si anyị go you shall conquer by wisdom. Don't fear, atụna ụjọ, atụna egwu, by wisdom you shall conquer. Ọnya mere anyị ji eme ihe anyị na-eme n'udo na ọṅụ. Nwere ike ịghọtaghị? Onweghị ka ị ga-esi wee nwee ndụ ị na-ebi n'ụwa enweghị ihe a na-akpọ okpukperechi na ndụ gị, ma a na-emara ihe a na-akọ. Sọsọ ofu ihe ga-eme ka Okeke na Okafọ dị na mma bụ na ha na-ekpere ofu chi. Ekwukwe m n'oyibo, asụrụ m oyibo, ekwuru m God, ekwuru m God, ihe m kwuru chi. Until you understand differences between this thing. The only thing ị ga-afụ na a Christian on Africa, a Christian in African continent, because Christian in Europe, they are all one people. Whether they are in Australia, in America, in Europe, have one people. But Christian in my street, in Igbo land, my street, they are not one. Na street, have a Christian, na only street, ha nwere ECOWASIN, Evangelical Church of West Africa. Ha nwere Zoe Ministry. Na the same street, nwee Grace of God, nwee Assembles of God. All these things ha nwere. Ihe nji wee juzuo that word chi bụ na ọ bụ Igbo ka m sụrụ. Because nhapụ unu, unu agwara ha niile gwakọrịta ya ọnụ. Mba, ndị Igbo mesịrị ihe niile ọ dịrị anyị izi maka anyị nwa na-eso ha n'azụ. Ịghọtago, ha mere ihe niile ọ dịrị anyị izi ka anyị ga-esi wee mee ka ọ pụọrọ anyị. Na-ene anya, aga m enye ụlọ ofu ekzampụl, aga m amara gị atụ, mmasị ara gị atụ, nkwa aga aka ngosi gị ebe ị ga-ada. E nwere ihe a na-akpọ Lagos. Ana m atụ ka m na-amara gị Lagos. Lagos wo Portuguese language, which is in Spanish language or French, the same thing ka ha meaning. Lago. Lago lake. Lake is connected with the swamp. Swamp bụ ebe mmiri na-adọ na-enweghị ụzọ si apụ apụ. The swamp bụ ebe mmiri na-adọ enweghị ụzọ si apụ apụ. Now, o nwere ebe a na-akpọ Lagos na Nigeria, Lagos, which means swamp, lago, which means lake, lagoon. Okay, now, ọrụ na onweghị any measure to swamp swamp na. So that means na mgbe ọ bụla mmiri zoro na ọ dị necessary na Lagos ga-eto mmiri. And in future, because sometimes in some moment water rises above the normal, because swamp dey below the surface of the earth. Any swamp dey below the surface of the earth. So mgbe ọ bụla mmiri rise up, o rie the whole places known as swamp. And there enweghị any measure in Lagos about this thing na agwa gị. E dey busy na ego anyị. Chere kwe na mmiri ga-eri gị na oge na-adịghị anya. So ọ wụ na mmiri zoo, ụnụ asị na mmiri na-atọ na Lekki, mmiri na-eto na Lekki, mmiri na-eto. Nwanne, this is normal because it's called Lagos. It's called Lagos. So ọ normal thing na mmiri ahụ na-adọ dị. Ọ wụ normal, which is ike well lock na mmiri abịabe. When mmiri come, ọ ga-eri 80% of that place. Ị ghọtago? Mark it. Mark ya. When water rises, which is the sea, ice block is melting. Ị ghọtago? All those ice block na-eme ọtụ na sea, all those Atlantic Ocean, ịma na Lagos bụ Atlantic Ocean, ọ ga-arise. Ị ghọtago? Mmiri ga-arise, ọ rise ya, o rie 80% of that Lagos ụnụ na-ego anyị 100 million. O rie ya. Ọ dị ho your property will go. All of them will waste. Ị ghọta? Ihe nji wee nye example ahụ, you as a human being, you just like the same thing. Mgbe ọ wụ na enweghị any measure ị nwere to secure your children ị na-amụ, oge mmiri ga-eto, mmiri ga-eri ha. Ịghọta? So onye ka anyị ji wee na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo, anyị anaghị agwa gị. Ịghọta gị? Anyị na-agwa ndị dị willing to come and follow the will of Amadioha. Ihe anyị nwa believe on ya bụ the maximum exploitation of nature. The maximum exploitation of nature. Because basis, ihe a na-eme na school bụ basis. Na-eka ngwa gị ihe ị na-amaghị, ị na-aga school. Ị gasịa school, ị mee a subject in university. Ị mesịa asị gị mee master based on this subject you studies. Ị were the subject gaga de an essay. Ị desie essay practically, ị develop something based on this essay mere. Why na ị naghị agwa that person gwa gị that na ihe abụrọ your ancestors way? Ị ka agwa the teacher, see this is not my ancestors way. Ịghọtago? That school ahụ ị na-aga, a na-akụziri gị Mungo Park na ndị otie, ọ bụ your ancestors wepụtara. E nwere any single school in Africa na-akụzi ancestry heritage? Ajụjụ ka m na-ajụ ụnụ. Ọ bụ na e nwere igwe anyị, sọọsọ ndozi ọdịnala teaches ancestry heritage. Sọọsọ ndozi ọdịnala, we started. Because ihe a na-agwa ụnụ na Facebook, ọ dozi Igbo heritage, that thing will just to Christian heritage, ọ bụrụ Igbo heritage. 99.9% of Igbo meeting is Christian meeting, not Igbo meeting. Ịchọ itinye ego ka anyị kwuo. 99.9% of Igbo meeting bụ Christian meeting. O nwere ihe bụ Igbo meeting dị. 99% of school in Nigeria or Igbo land or anywhere, ọ bụrụ Igbo heritage meeting school ka abụ, ọ bụrụ ya. So how do you then know the Igbo heritage? How? Ọ bụ bikos anyị pụtara na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo, people eche ma ọ bụ Igbo ụkọ na ete egwu, bikos ọ ihe Christian gwara ha, ihe ndị chọọchị gwara ha na ọbụ ahụ dị tatin bụ ọdịnala Igbo, ha amapụta ji ancestor bube nonsense, arụkwụsị ya, arụ asị ha, arụ ejebe, arụ apụta. Nwanne, ọ bụrụ ihe anyị na-akọ maka ya, ịghọtago? Ji abụrụ ihe na-ekwu. To believe in Amadioha, ọ bụrụ jọsụ ịta ụkọ, ịta ewu, no. Ihe anyị na-ekwu maka ya wụ a practical text book of life, akwụkwọ nke ndụ. ọhịa anyị na-ekwu maka ya, akwụkwọ nke ndụ from nursery to university to profession, everything about you ga-abụ based on this mythology, cosmology, astrology of this same one name called Amadio. Because there everything rises up. We believe in Chukwu. Onye gbara gị na ya ekweghị na Chukwu. Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, alọma nna anyị, ala mara mma o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Onye gbara gị na ya ekweghị na Chukwu, who told you? Onye gwara gị na ya ekweghị na Chineke? Onye gwara gị? Who told you that? A gwara m unu hapụ disi ọrụ anụ ka ọrụ anụ raa n'aka. The only reason why you fight these names is because of ọrụ anụ. Chukwu is not ọrụ anụ, not ụka. Ị ghọtago? Chukwu bụ a language. Kedu ihe mere e ji akpọ Chukwu Chukwu? What is the meaning? Awo Jọsụ e translate ye Christianity to Igbo land, were Chukwu nye Jizọs to Chukwu. Onye gwara gị na Jizọs bụ Chukwu? Who told you? Kedu ihe mere Jizọs Chukwu? I want to know. Ekpere ekpere asị Chukwu eme nka, Chukwu eme nka, Chukwu eme nka, ihe ọzọ ịgara nkwa na afọ a Jizọs ame. Nna nwanne, o nwere onye a na-akpọ Jizọs, nwe onye a na-akpọ Chukwu, nwe onye a na-akpọ Muhammad, nwe onye a na-akpọ Chineke. These things are not the same. Ha nwechara ihe ha nwere. Ọ dị ka ị nọkata isi na gia na klọchị bụ ofu, ma ọ bụ gia na trọtụ bụ ofu. Nwanne, ọ bụrụ eziokwu, Chukwu nwere ihe ọ bụ, Chineke nwere ihe ọ bụ, Ekwensu nwere ihe ọ bụ, Jizọs nwere ihe ọ bụ, Muhammad nwere ihe ọ bụ. Ị gaghị apụta isi m n'afa nke Chineke, n'afa nke mmụọ nsọ, n'afa nke ihe ma, n'afa nke Chukwu, n'afa nke ihe niile, ihe ọzọ ị ga-anụkwa bụ n'afa Jizọs. Amen. Nna nwanne, kedu ihe anyị na-akọ dị akọ nwa? Who are you calling? Onye ka ị na-akpọ Jizọs, ka ị na-akpọ Chukwu, ka ị na-akpọ Chineke? Kedu ebe your prayer, kedu ebe ekpere gị na-eje specifically? Chineke nke pụrụ ime, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, eze a na-ekpesiara ọgwụ, Chukwu nke ụwa niile, Chukwu nke a na, Chineke nke a na, ihe n'afọ a Jizọs. Amen. Hey! Nna nwanne, ekpere nke ọ ga-azakwa ya aza? Ekpere ha agaghị, ọ gaghị ọgaghị eru, ekpere ha agaghị eru, ekpere ha ga-akwụsị n'ụzọ. That prayer will stop, ọ ga-akwụsị n'ụzọ. Because ọ mara ebe ọ na-eje, ekpere ha amaghị ebe ọ na-eje, ọ gaghị eru, ekpere ha will not get to the destination. Because ị gbaghị onye ị na-akpọ. Ị na-akpọ ikpọrọ onye, ikpọrọ onye, ikpọrọ onye, ikpọrọ onye, then who are you calling? Ị gaa na chọọchị ebe ndị Christian na-ekpe ekpere, then you can only hear one name: God, 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 then close in Jesus. Finish. Ị gaa na this English Bible, you hear God, 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 God. Ị gaa na Yahweh Judaism, ị hear Yahweh, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, or Jehovah, whatever. But ị bịazie na be anyị, ị sụrụ English, sụrụ Igbo, sụrụ Hausa, sụrụ Yoruba, ịsụsị ihe niile, itinye n'afọ a Jizọs. Jizọs bụkwa English, ọ ka ọ Latin, amaghị m ihe ọ bụ. Then ịsụkọrọ afọ a niile, ịchịkọta ya ọnụ, gajuo n'ofu efere, si ọ ekpere. Nwanne, you go na anaghị aza ekpere gị. Do you know why your prayer is not, can never be answered? Your prayer can never be answered because prayer should be prescribed. Prayer is like medicine. Ị gaa n'ụlọ ọgwụ, dọkịta ga-enye gị a prescription, because ihe ahụ enwere ọgwụ a na-akpọ life medicine, ọgwụ ị ga-aṅụ forever and ever. So all prescription from doctor. So all na prayer is life, it should be prescribed. So that Bible ị na-afụ a prescription book, is a prescribed book. So ọ bụrụ na ị mara how to count those spells in the book, then ị bagoro na akụkọ. Nnukwu akụkọ ka ị bara, mana nnukwu akụkọ, ọ bụrụ akụkọ abụrụ nke ụmụazị, big one. Ị gọtara? Ị bara na ezigbo answering machine, because you don't know how to pray. Ị mara ka esi ekpe ekpere. Onye ọbụla bụ iwuru onye ụka, ọ iwuru onye amaala, ọ iwuru onye ọdịnala, according to you say, ị ghọtago? Ihe ọbụla ị kpọrọ onwe gị, ị ga-enwerịrị ways of praying according to. Ọ mmadụ jọs pụta ọsị ọfụ oje na Google, na Google ọ sị na ihe abụ ịga ọfụ na Google. Ihe na Google ka ị ahụ. So your way of life na Google ka ị fụrụ ya. Ị gara na Google tinye na Google ọ sị gị ọsị ya ndị anyị kene ndị egede, anyị ekene ndị mbụ, nke nwa a na-aga ọfụ na Google. Google ọ bụ your prayer book. Ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa na Google. Ọ Google your book of wildlife. Na Google ka ị na-enweta your information about who you are. Na Google. Google nọ nso nwere ike ịnọkọta de post o ije were. Ke ihe mere gị iji wee believe that in Google. Ịma onye dere ya? Nwanne, that's why if you go to any religion, you go to Islam, ọ ga-asị gị don't ever take anything nabro from Muhammad. Ị gaa na Christian, ọ sị gị don't take anything nabro from Jesus. Ị gaa na Judaism, ọ sị gị don't take anything nabro from Moses. Then why did you go to Google and take? Ke emere ji gaa na Google ga were. Google ọ wụ your own way of life. Google abụrụ your own way of life. That is why ị na-agwa some people okwu. Ọ na-akoto sọntị, ọ maa na ihe ahụ ọ na-ekwu na amam ebe ọ dị na Google. Hee, anyị nọ n'ọnwa agwụ, anyị nọ n'ọnwa ise. Ịchụ anyị si ya nwanne, gịnị bụ ọnwa agwụ? Gịnị bụ ọnwa disi ọnwa anyị na-ekwu na? Bikos ị fụrụ datịdị na Google. Na ụlọ fụrụ datịdị, isi a kọwara anyị disi ọnwa, what does it? Bikos, na sometimes, anyị anaghị aghọta something. Now, let me say something. Ndị Igbo na-akpọ ọnwa mọntụ. Mọntụ ka ndị Igbo na-akpọ ọnwa kwa eziokwu. And arọ ọrụ na-ekwu okwu ewu kwa ye. Then, can you explain to me ihe disi ọnwa na-eme n'ime arọ? Yes, ọnwa anụnwa dị n'ime arọ. Yes, but kedu ihe butere n'ime arọ ahụ? Something must bring it there. Because ọnwa is mọntụ and arọ bụ ye. So, kedu ihe disi ọnwa na-eme n'ime arọ anụnwa? O nwere something, there is a reason why is there. Then, kedu ihe nipu, what brought it there? Ọ ihe ị ga-ajụgodo onwe gị, because sometimes, na ndị a na-akpatụ mmadụ iwe here. Ndị Igbo na-atụ afọ. Then, kedu ihe ị ji achụ gị afọ during the Christmas period? Why not during your own period? Ịchụ afọ ọ bụ oyibo. Ịchụ afọ isi Igbo. Then why ị naghị achụ afọ during your own month? Ị kwesịrị ịchụ gị afọ. Because why? Ị mara the month, ihe ma bụ that na ịfụ na Google, and they correspond with your life. So ị mara ebe ị ga-eplace etu. So ihe anyị na-ekwu okwu ewu, ndị ndozi ọdịnala will prescribe info ka iji. So that specifically, mgbe a na-achụ afọ, bụ this period, based on ndozi ọdịnala. Mara ọ bụ ihe na-akọ. Once ị bụ onye ndozi ọdịnala, you follow rules and regulations of these principles, period. Anyị asịghị gị nye anyị ego, anyị asịghị gị nye anyị nri. As long as na ị bụ onye ndozi ọdịnala, look at the prescription of the medicine. Ị na-aṅụ dị ọgwụ, your BP agaghị arị. O maintain what is stable of the BP because of prescription. So, ọwụ na a na-achụ afọ, ibute akwụkwọ gị mbọsị a na-achụ afọ, ịgụba the text of ịchụ afọ, na-epite ịchụ afọ, na the text of ịchụ afọ, na-ekwe the meaning of ịchụ afọ. Ị na-agụ ya, ịgụsị ya, ịgụọrọ ụmụ gị ka ha bụrụ ihe n'isi, so that ka ha maa reason why eji achụ afọ. Ọ bụghị ịgba nọkaụtụ bụ isiokwu. Do you understand why you gbara nọkaụtụ on ịchụ afọ? Ọ ihe a na-ekwu maka ya. So, our teaching is different from every other teachings because it's specifics. All the specifics, because it's point by point, ka ị na-ekwu maka ya. So, ndị ndozi ọdịnala, nwanne, ọ bụrụ jọs ịpụta n'ụtụtụ, ị were ọjị, ị na-agọ. That is not the case. You must hold that word of ọjị ahụ ị na-ekwu, so that ka ị mara na ị responsible for that thing ị na-ekwu n'ọnụ. Because a sị na ya onye kwutere were isi eburu. So that ka ị mara the implication of ọjị iji n'aka, marakwana ihe ọ pụtara, mara ihe mere ndị igbo ji wee place ihe dịsi ọjị in this particular event or particular ceremony. Kedu ihe mere ndị igbo ji wee place ọjị in this particular ceremony? So ihe ahụ ị na-ekwu correspond and as well correspond to your character and behavior. So that maka asị na ekpere na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya. So that ọ bụghọ isi n'aka dị n'isi n'aka ekpe nwanne ọ naghị awok bikos ndị be anyị ha si na jee na nke dibia n'abalị ụtụtụ ha eje n'ụlọ ụka evi ha eje na nke ndị ụlọ ekpere n'abalị ha eje na nke ndị judaism. This is called absolute confusion because there is a problem in their heart. Ịghọta, e nwere nsogbu dị na their heart, but ha mara basic of this source of this problem, talk less of solution. So dutu ha afụ na google ona facebook na a na-agba afa na dibia will tell them their problem, then destiny move them. O jewe ụka, ọ dị aka ihe ụka na-ekwu abụrụ eziokwu. O jee na nke dibia, ọ dị aka ihe dibia na-ekwu abụrụ eziokwu. Ọ dị frustrated about life because ọ marozi jebe ejebe adịghị mma na baanaba adịghị mma. Now ihe njiwede destiny dere here before, ihe njiwede destiny dere here about this our message today. All because of destiny ka nji dee ya. 98% of ndị Igbo is confused without direction. 98% of ndị Igbo is absolutely confused with money. With their money, the money costs sometimes. Ego dịkwa mma, money is good. But o nwere ihe o nwere ime with your inner self, n'ime mmụọ gị. Ịghọtago? No matter how ego n'iji. N'ime mmụọ gị, ọ bụ ngụwa ma onwe gị, you know yourself inside your heart. Only you know yourself. So, onye ọbụla nwere ihe na-akpa ya, a sị nọọ ihe na-akpa mmadụ ka ọ na-ayọ. Ife ụwa nke na-akpa onye ka ọ na-ayọ ọchị ya. Ịghọtara? So now, ihe m ji wee dee destiny bụ ka our people mara reason why we are here, bụ ndị ndozi ọdịnala. No matter what people say, anyị achọghịkwa ịma ihe ndị mmadụ na-akụ. Ịghọtago? Our ambition, we have only one ambition. And that ambition of one thing, ihe anụnwa anyị na-eme. Ka anyị change the mindset of those that will come after us. Ọ bụrụ mindset of these people now. Because Chifuru afọ efogo nkwọ. Ndị nọkịta, there is a virus running in their system. Ihe anyị na-ekwusi bụ those your children ị na-amụ amụ mma na ịhapụrụ ha empty handed. Because can you tell me one thing? This is your children will hang on to compete with the other children of the world. One thing, your children will hang on. Can you hear your children will hang on? Enweghị, because mmadụ na-ata afụfụ now. Ọ bụrụ na ịgara my Facebook page, epostụrụ m ede chekwa m na etiri m ya na this place, but unfortunately etinye m ya ma etinye leta. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ kịta, dịka o nwere ha na-akpọ post-traumatic syndrome bụ something na-eme gị, but ị mara ihe bụ the cause of that your problem. So ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na 99.9% of ndị Igbo nwere ha na-akpọ post-traumatic syndrome. So this trauma, ihe kọsụrụ ya bikọ sometimes ị na-arọ nrọ ebe something ihe ike na-emegasị. Ị na-asị nna gị na-eme this thing ọnrọ, but nrọ ndị Igbo na-akpọ ya nrọ bikọs ọna-adaizi ihe ọ na-eme were cycling of your memory. Enwere ike ịma ha before otego nwere ike sef ọbụhụ na this life, the old life gị, that your ihe anyị na-arọ na nrọ mere rel na your life. Ịma gị? Ịghọtara? So ihe ọ na-eme datịn ọ recycle, nrọ recycle, ọ na-aga back because ọ ga-akpọ ya nrọ to go back to the memory. Simple. Anam emeghe invent. Nrọ bụ dream. Dream bụ gịnị? Dream means recycling of memory. Simple. So all those things ị na-afụ na nrọ is just nothing but a recycling of your own memory, not mine. so you need a clean memory to have a clean future. You need to reset the memory. So ị na-ata afụfụ, something must cause it. Nwere ihe anaghị anọkata eme. There is nothing happen in coincidence. Everything. O nwere ike mmadụ aghọtaghị ihe mere na asị ọbụ miracle. But o nwere something abụrụ coincidence. Coincidence is just a language. Ị ghọtara? So this problem ị na-enwe, ịda na osi na anyị nwere, ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ traumatic syndrome of war 67. Anyị nwere traumatic syndrome of whether disaster, family problem, whatever, whatever disaster. Ndị Igbo nwekwara ihe a na-akpọ childhood improper development, ndị akpọrọ ga aja ịbọ na 5 years, na 7 years. Oke amaozu, onwere onye na-akpọ oke amaozu na street, oke amaozu na ata ha. Ọ na-alahụ na paseji. Oke ọbịa oke oke bịa ọtachasị ekpụrụ okwu, ọ na-ata ya n'afọ ya ọnụ, ọ na-ata ya n'afọ ya ọnụ. Ndị madam ya na-etinye ka a na-etigbu. O nwere nke a na-akpọ ọgọsina, mgbe aha anyị pere mpe ọgọsina, ọ na-eku nwa. Ama mma nwa horugo 7 years that time. Ihe madam ya na-egbu ya wee tu anaghị eke. The girl na-alahụ na paseji. Oke na-abịa, ọ na-ata ya n'okpụrụ okwu, onwe ndị ọ na-atakacha ọbụ aka. Oke amaozu ahụ. So that thing ị na-ebi as life that time. Ihe ị na-eri bụ ndị erifọrọ erifọ. Nwanne dati na trauma mgbe ahụ ipere mpe maghị. Mana ọwụzi ito ifu na your life enweghị shape. Nwere ike maghị destiny na-agba gị. So all those things mere your life configure bụ destiny na-agba gị. Mere your life adịghị ka ọkọ threat. O ji wee gbaa zigzag.
Were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị ị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com, maọbụ n'emume valentine, maọbụ n'ekeresimesi, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna, maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ, olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ Igbo dee, ya na aha ụtọ Igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọbụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adị gị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olaobi.com.
bọta ịma gị ịgazie na nke dibịa njinji ejie ịghọtago, bikos onye ọbụla chọrọ solushon to dia problem. I understand your pain. Aghọtara m your problem. Onye ọbụla chọrọ solushon to bikos nwanne nweghị onye ga. That's why ndị na-aga na nke dibịa bụ na nke ndị ụka mụ na nke ndị ekpere anaghị m eblem ha. That's why jesus gwara edere m ihe si don to ever bifos mgbe nna amara ihe nna eme iberibe eche m mawụ this fault of this people na-aga na nke dibịa aga na nke ndị ụka ekpere ka ekpere naraghị ego. I was thinking that is their problem, but mgbe m chọpụtara na if you have a problem you must meet for solution and the puka otu iche gị ha onye ọbụla na-eme ihe according to their mind ka uchie ha bụ na o chekwa na that man nwere solution to his problem. It's just like that. Not knowing na this man na-eri ya eri. Ọ maghị na this man kpọsara ahịa. Ha chekwa ma dibia ọbụ fada krismas. Unu echere na dibia ọbụ fada krismas? Ichere na dibia ọbụ fada krismas? So o nweghị nwunye, o nweghị ụmụ, ọ naghị azụ ụmụazị. So sogbu nwere ụmụazị, dibia ọbụ fada krismas. Ị bịa ha na nnọọ gwa gị ihe n'anya gị nye gị ọgwụ ịṅụọ nke aha aga ihe ichere. Ntị a bụ anụ n'otele dị anyị nwanne, ọ bụghị eziokwu. Nwoke ahụ kpọsara ahịa, nwee nwunye nwee ụmụazụ, o nwere ike o ji ụmụ ise ịgọtara. So ọ yị bịazie na nke ya jụọ ya si ya na ị nwere ihe na-eme gị, ọ sị gị na ma enwe ihe na-eme gị. Ọihe ichere n'iru ya nke dibịa asị gị nwanne m enwe ihe na-eme gị naba ị na ọfụma ọngị ya zụrụ ya ụmụazị. Ụmụazị ahụ ọmụ kọrọ na plesi ọngị ya zụrụ ya ka ọ jie na nke fada. Fada mpaya zụrụ ya na secondary school kwụọ ụgwọ akwụkwọ, tụcha ya ọpụta chie fada. And o nwere ike ọ bụrụ sọsọ ya bụ onye mpaya mụtara nwere ihe ọ na-eme, ọ ya ga-azụ ụmụnne ndị ọzọ niile, onye ga-akpọpụ ha obodo oyibo. Ụmụnne fada niile anọ obodo oyibo, ọ ndị mmụọ kpọpụrụ ha obodo oyibo. Unu enu aha nna ya rụrụ na vileji, ọ ndị mmụọ rụrụ ya. Ịmaa na fada wụ just ordinary like business man na-edu nwata. Don't you know that? Ka iche na ọwụ fada krismas na fada ahụ fada krismas ịbịa ha na ọkpere ụna ekpere ụna anaba ego onyinye niile ụnụ na-atụ ebe ka ọ dị. Ego onyinye gị niile ahụ ebere ka ka ebe ka onwere sensọ rom debere na ime chọọchị ahụ eji dikteti ego one atụtara na ego onyinye mbọchị ụka enwere. Kedu ihe o nwere ọtomatik meshin nọ n'ime ụlọ ụka ha na-egosi ego one atụtara na ego onyinye mbọchị ụka? Kedu onye ga-agwa anyị ego one atụtara na ego onyinye nsọnde? Ajụjụ ka m na-ajụ. Who will tell you? So if ichere na dada man wee nye iberi, ichere na fada bụ onye iberibe. Ichere na fada iberibe. Ka ọ ichere na pastọ bịara nnọọ mepee chọọchị ka ọ bịa kpoju ụlọ eluigwe? Ihe ichere dat man will just come wake up in the morning. Na-shout, God, Jesus is coming, repent. Why? Kedu ihe ọ na-ekwuri? What is the reason? You don't need to speak for Jesus. You don't need to speak of Jesus. It's because you know what I hear this. You don't understand. Religion is to have peace of mind. Religion is to have peace of mind, peace of society. You are not more intelligent than God. Who are you to speak for God? Who are you? You know, so that's why for you to have peace, you must have a way of life. So religion is just a way of life. Na-eke ị ga-esi na-ebi ndụ. So ọ na-agwa gị about the life of Christ, na-ekwu ụdị ndụ Christ biri. So you have to follow the Christ life. Way like. You got to go Christ like. Oh, you are like. Oh, simple. Way of life, Christ. Dị ndụ ị ga na-ebi. Ọkwa ihe a na-ekwu. Mana these people bịazi change everything. Ka nwee ike inye ha ego na. Change is the preaching to any other thing. Kwugbezie na amụtụm ihe a na-akọzi akọ da side nwanne okwu akarị ya ahịhịa achọ. So all those things ihe kwesịrị ịma anyị ma na ị nwere nsogbu. Your problem you can never get it through that way na aga. Solution ị gaghị enweta mmiri taa. Olesi ma ị chọzikwara ị na-achọba nsogbu adịghị, mana m agwa gị na your solution can never come. Nwanne nọmba wan godi ndị Igbo mụọ nwa. A ga-emeke sure na nwa aha mara Amadioha. That is why o ji eme amụọ nwa eje gbagharịa afa. Ihe a na-achọ ịgba afa and symbolically to classify this child as nwa Amadioha. Because nne na nna nwanne kwe nwere nne. Nne ọchọkụdachi gwa Amadioha is just like your mother. Ka onye mụrụ gị, who born you, ọkwa your mother. Then how do you say that the Amadioha adịghị mana e nwere your mother nọ dị? Just na sometimes, or because na anyị kpọrọ ya Amadioha n'Igbo, why should we reject something that is nwanne injin moto separated from moto. Once you remove injin na moto, a moto enweghị gaga n'ụwa. That moto can never move an inch. You remove that injin. Mana a na-akpọ moto ahụ injin moto. No, a na-akpọ ya moto. That is why they call you human being. Not because agbagha na-enwe ihe nọ n'ime gị. Ama. But ihe ji wekpọ gị human being is just like the way we call car, car. Moto, moto. Ọ bụghị na moto ahụ enweghị injin. Anyị akpọrọ ya steering. No. anyị akpọghị ya stiarin, anyị akpọghị ya injin, anyị kpọrọ ya moto. That is why we call you mmadụ. Mmadụ bụ onye nwere ability to understand the existence of Amadioha. So anụmanụ bụ onye amaghị na Amadioha na-eme exist. Ọ bụ anụmanụ. That is why eji wee kpọọ ya anụmanụ, because o nweghị ability to understand that na anything that is move, something must push it. Ọ maghị. Anything ọbụla na-aga aga, something must be, anything na-aga aga n'ụwa, go and read physics. Anything na-emove emove, something must push it. That is law of physics. So if you are moving, who is pushing you? Who is in the mo? What is pushing you? Then your heart. Go and look inside your heart. Omehe, omechie, omehe, omechie. Where na-eme that thing? Nkịta. Gịnị na-eme that thing? Your heart na-eme omehe, omechie, omehe, omechie, omehe, omechie. Get ihe dị that thing. Everybody is claiming to be intelligent. I am awakening, I am awakening. Nonsense. Hey, we don't worship. Hey, we don't believe in God. He want to build religion for us. Iberibe wụta ọrịa. Nwanne Iberibe wụta gede ọrịa. So, otu a na-anyị n'ihe nọ, as you grow rich, imagine that your heart is stop, you stop living. Imagine. So, imagine that if your heart is stop, you stop. Imagine. That is why you are a consumer. But ịmaghị na moto nwere injin, ịmaghị na moto nwere gia, na enwere ihe gia na arụ na moto, na si moto have gia, also you should have gia to change direction when necessary. Ịmaghị na enwe ebe ị na-eje ụzọ adịghị mma, ị turn back. That is the why the moto nwere gia, ka ị nwee access of changing direction mgbe ọbụla necessary needed. But ịmaghị, ikoro na-eche ka onye iberibe akpọ gị anụmanụ iwebe iwe. Ndị Igbo anaghị akpọ anụmanụ just because n'obi n'ọhịa. Mba, ọ bụzi na inweghị uche, n'isi na nọọ ntị ka iji eche uche. Ndị Igbo na-eme amụọ nwa nwaanyị agbanye ọla ntị. No emotion. You must be careful, that be careful of emotion. Ọ ka na-agbapụ gị ntị, kpọpuo ya ntị. Onye eme ndị Igbo mee ihe adọghị aka na ntị. Ị na-anụkwa ihe nwa ntị ochiri gị. Ọ the reason why eji agbapụ ntị. Mana ụmụ nwoke na-agbazi n'ọla ntị nke ha ahụ ntụ. Boys apụgo na line. Ịghọtara? So ihe a na-achọ ịgwa ụlọ nwanne ọwụ bikos of na you want to go against nwa bekee, ihe ti nwa bekee, so that ihe ọbụla nwa bekee na-emezi ihe nwanne nwa bekee have no culture, is our culture. And I'm proud to say it that all our culture ka nwa bekee na use. I'm proud. I'm happy for them. I'm happy for them. I know how to make a car because that is what I do for a living. I know how to make engine work. That is what I do for a living. Ihe m na-arụ for living as my profession is put engine together. Ọrụbụ ọrụ ka moto. So I know where it is in our culture. So ị gaghị agwa m that. I know what is electricity because I gram school for electricity. Ebe m na-arụ ọrụ the same thing ka a na-arụ kwadie. So I am on ebe ọ dị n'ime our culture. So ọ bụrụ na ị maghị, soro n'azụ. Soro ndị mmanụ ka ha bụrụ gị jere. So isi na Amadioha adịghị, ndị Igbo na-ebu ụzọ kwuo akọ bifo ekwuo uche. Why eji wee buru ụzọ kwuo akọ bifo uche? Why? Ndị Igbo anaghị asị uche bifo akọ, akọ bifo uche. Ka ihe akọ bifo uche. That is simple truth. So ikwuo maka Amadioha abụrụ Google, Facebook, God of Sun, God of this, God of that. Amadioha, the symbol of Amadioha is the sun, the light of the world. That is what Igbo represent. Aki ise. What you represent? Aki ise. Ya ka eji wee nwee Onitsha, Onitsha, the entrance of the sun, the rising sun. Onitsha means entrance. Onitsha, that is Onitsha, that is the entrance of the sun. Door of the sun. Nwere ike ndị nkịta esi ha si biri wee bịa ndị Onitsha. Nonsense. Ikwuru ya ruo ebe na-azụ aga mma ji pịakpọ gị anya. Onitsha wa Onitsha, that is entrance of the sun. Portal. If you want to count Igbo land, you must start from Onitsha. That language, Onitsha, portal, ya bụ portal of sun. Puerta de sol, puerta de sol, port of the sun, because sun must have entrance. Because ị na-aga ihe, you must have beginning. Ị chọrọ ịcha, you want to cha, ọkwa ya, you must start from the beginning. Ị gasị Ọnịcha, ị gaa Ọba. Ị gasị Ọga, Ọba, ị baa Rift. Ndị Igbo anaghị anọkọta na-agụ ihe afọ. Ha ma ihe ha na-eme, nwere ike ịghọta gị. So ihe anyị na-emere ndozi ọdịnala abụghị ka anyị bịa ka anyị na mmadụ kọwa akụkọ. No, ihe anyị ma bụ we want to totally surrender anything about external desire. No. E no external desire. Anyị chọrọ idevelopu telefonu na anyị amaghị. Anyị amasta nke anụnwa anyị ji eji. Anyị egoro nke anụnwa goro ya gaa na our mechanic workshop tọsa anya. Mụrụ ya kọpịa ya, kọpịa ya, kọpịa. Lati na ụzọ amaghị akpụ egbe ya na ịgba ya n'ọzụ. Anyị amaghị arụ TV. Anyị eje gote TV tọsa aja, kọpịa ya. Ọ ihe ndị China mere. So must you learn how, you know how to do them? Ị maghị eme kọpịrị na ndị na-eme eme na. Simple. But you must produce what you consume. But ọwụ na anyị sọrọ nda ha totally to Amadioha. How do you have these people to compensate you? Ka ekwere ndị Igbo na the loyal to Western material. Ndomi ka ha na-eri ndomi. Anything ọbụla dị against Igbo ihe ha na-eri na bikos ha ma ha na-ebe onye uche dị ka akụnụba ya na ebe akụnụba mmadụ dị ka uche ya na-adị. Uche ha dị na Jizọs. So everything ha gana consume what something Jesus. Z word. Indian ụwa ndị ọcha na be anyị o. Ndị Indian ụwa ndị ọcha. Ị gaa na Indian ha na-eji oji karịa gịnwa. Mana afọ na Naijiria mgbe ha anyị na-azụ ahịa na Edumota. Azị ka ije na nke onye ndị onye ọcha bute ahịa. Na dis man onye ọcha ha na-ekwu aka m ọcha o. That Indian man aka m ọcha. Achị onye ọcha o. Duto wọt o nwere isi afụrụfụ ede. Ka ị wee fụ the how lower our mentality is. That is because na this man bụ a foreigner. E kwesịrị ị na-akpọ ya a foreigner. Anyị na-egrade foreigners ka kisina ha ka anyị mma. Mana ị gazie outside the country, ị wụrụ immigrant. Ha bịa be anyị, ọ wụrụ onye ọcha. Ka nje na nke onye ọcha bute ahịa. Ọwụhụ na nke immigrant bute ahịa. Mba. Ọwụhụ na nke immigrant bute ahịa. Na ọka nje na nke onye ọcha bute ahịa. Mbezie na ala bekee. Mburu imigrant ọbịa be anyị ọ wụrụ expatriate. Nwanne chee n'uche na eji ego eche uche. Nwanne chee n'uche. Ọkwa onye India nwere problem. Ọ bụghị onye India problem bụ the mental mentality. Bikos ọ bụghị onye India gwara gị ma datin. Datin wụ inferiority complex. All the way you were brought up because you believe na external desire. How can you lay a foundation of fancy as your children on a nwata love money from nwata? You will have armed robbers, kidnappers. You created the fire that will consume you. How can you tell your children about riches? How? Kedu ka a whole society ga-esi wee were this nonsense flashy fantasy to create a child? Na nwatakịrị ya afọ nwatakịrị dị 5 years, ọ dị wee na-epie water na-ere granite. Eh, money. Nwanne, akara aka will give you whatever you have in this. Anything ọ bụla ị chọrọ nwa ogenye gị. Lelo. Remove desire from your life. That is what Amadioha means. Njoku. Ejuoku to off the light. Njoku means to off the light. Men gbanyụọ dị ọkụ. Expel yourself from this nonsense. That is what is killing you. Onye ugwu ya apụta na main road ọtọ ute na anyị na-ekpe ekpere. Onye Christian chi ikpe ekpere o jee na mansion. Na ego mansion church ya mansion onye ugwu na-ekpe ekpere na main road agụụ gụọ ihe ọ fụrụ orie, ọ na-eche nche na ya adịghị. Mana obi na dị haụs na ọkwa duplex gị rụrụ, mana ọ bi ebe ahụ na ịwụsị ya duplex onye ugwu abatabiri n'ọnụ n'ọnụ getman bọta ọ ya bidi ebidi. Nwere ike ibi England, ọ ibi America, mana onye ugwu aha bidi na mmadụ na-akpata ebe ewu na-akpata akpata enye atụrụ. Ogodi na ọwụghị onye ugwu na-echere gị nche, bọta ị nwere onye nche ibi ebe ahụ. Ibighị dị ogodo onye amị ka itiri dat plec ka ọ na-echere gị nche, mana onye nche ka ọ bụ ibi na the house. Erosi ụ na itinye onye nche nabara America, ọ nabara England. Amamihe, amamihe nwanne, nna nwanne anyị tiri ka anyị tiri ka ego ndị Malawi nwanne, anyị tiri ka broken. Ezeụka nna agwa gị ha, ọ bụrụ na anyị agbanwee ndụ anyị 100% amadio ịkọtago. E nwere nwantịrị m chọrọ ịtụtụkwuru ụlọ aka, maka na ọwụ aka aja aja butere ọnụ mmanụ mmanụ. Ndị Igbo na-asị ife arụsị, ife arụsị is to reject a desire. This is desire na-egbu anyị. Nwanne, there is no how we can succeed like this. Anyị nwere ike succeed because nna gị gwara gị na this is a pleasure, this is desire, this is useless desire ga-eme gị iji agbagharị. Ị na-asị na Naijiria emee gị nka, Naijiria asị gị ị chọrọ nka, ị chọrọ nka. This is nothing but desire. Nna gị gwara gị ife arụsị, cross this thing, cross over above them, rise above this nonsense. Because arụsị a, arụsị bụ that thing. All that thing ka a na-akpọ arụsị. That is why nna gị ji wee jụ ọdụzụ arụsị na-afụ ha bụzi image with sign sign na ahụ ha. This signs ọ na-achọ igosi gị bụ senses. All senses bụ that thing. Ị ghọtago? All senses. Senses mean pleasure, sexual desire. All ihe ọ na, five senses, all ihe ọ na-achọ ịgwa gị na those symbols of arụsị ahụ. Ngị ife arụsị, ngị cross all this arụsị. You got to cross over above them, rise above them, transmute them. Transmute them, rise above them. Why be ife arụsị? Not to igbu na egbu ewu na ọkụ. You got to, because igbu ewu means that your animal character, which is ewu aha bụ arụsị aha na-ekwu okwu ya. Desire, sexual desire means ewu. You got to, ọkụkọ vampire, vampire reason, that is your vampire mind that makes you react unnecessarily. That is your ọkụkọ. To cultivate your mind so that you don't act stupidly. Ọya bụ ọkụkọ, ọkụkọ bụ ọkụkọ. Remove the light, menyụọ the ọkụ. But no, you cannot. Igbuchi ọkụkọ na-ewu ikọrọ na igwuri ya ruo m nso, ewere m ọkụkọ ahụ pịakpọ gị anya. Ị were dat ọkụkọ ruo m nso, ewere m dị ọkụkọ aha pịa gwa gị ya n'isi, ka gị nonsent kọba nkwuri ya chebapụ ọkụkọ gịnị. Pere ọkụkọ ahụ get out from my face na ọkụkọ gịnị na gbuo ọkụkọ. Your ancestor, nwanne is your ancestor, not my ancestor. Amadi ọha nke a na-ekwu maka ya is above everything. Is a wise man. Amadi ọha were wise man. Ọ bụrụ wise Amadi ọha, ọ bụrụ Amadi ọha na-egbu ọkụkọ na-ewu. How can a wise God na-egbu ewu na ọkụkọ? How can a wise ancestor na-egbu ewu na ọkụkọ? Ị maa na datin allegory. How don't you know that? How can you rise above child level? You know, katana. So if you na agwọ na-ekwu okwu na Bible. Yes, na ị gaghị eme onye Bible accuse no believe na agwọ na-ekwu okwu and you believe na ọkụkọ na-arụ ọrụ. All the same thing. You got that? All the same thing. Ị gaghị asị m na agwọ anaghị ekwu okwu, bena ọkụkọ ọ igbu ọkụkọ nsogbu gị ana. Mana agwọ na agwọ ife okwu na Bible. Mana ndị Igbo sizi gị chi na eke. Ịma ha na-eke ahụ ka a na-ekwu maka eke ahụ. Ịma ha na ọ dị sị m agwọ ha na Bible ka a na-akpọ eke. Ịmaghị na ọ ya mere Igbo ji wee nwee eke as a symbol of ala. Ịmaghị na ọ dị sị m eke. Ịmaghị na ọ healing bụ that, no that symbol of healing bụ that, no that symbol of pharmacy. Ịmaghị na ọ data eke ahụ ifuru dị ka a na-ekwu maka chi and eke. Ịmaghị creation, ịmaghị nọ ya ka na-ekwu maka ya. Nwanne, in the beginning there was ekwensu, there was chaos. Ịmaghị, the beginning there was chaos. Ndị bi na-ewe ekwensu. So anytime I pro from Amadioha, ekwensu will catch you. Once you hapụrụ Amadioha, ekwensu ejide gị. Ịmaghị na ekwensu nọ dị ya. In the beginning there was chaos. Listen, not me. In the beginning there was chaos. Ekwensu nọ dị ya. Na-eche. Once he prove Amadioha mapu from ekwensu, say I don't want this nonsense. You got that? and the ones you prefer mama dey or ekwentị ejide gị. Ọgwụdị na-agụ Bible, ị na-agụ Bible na go and read. Eji nke a chọghịzi m ikwu maka dos wepụ ya from Igbo. In the beginning there was chaos. Chaos gịnị? Gịnị bụ chaos? Go and read the gere were dictionary gị, Google what is chaos. Then gwa m ihe ekwentị. Gwa m ihe ọ bụ. Ihe lara n'iyi. Gịnị bụ ihe lara n'iyi? Ihe lara n'iyi bụ ekwentị na ọ nwere fọs na because of the power the great so great. The power of ekwentị is so great. Because in the beginning there was chaos. There was ekwentị. So hapụ Amadioha ekwentị akpara gị aka gwụọ gị ezigbo bagịrị ya. Amadioha is your savior. That's your savior. Menyụọ dị ọkụ na ekwentị ahụ bụ ọkụ a na-agba gị. Ekwentị ahụ na-agba gị ọkụ ọsọ ọkụ mmụọ gwara agba ọkụ mmụọ. Ọkụ mmụọ na ọkụ ime mmụọ. Ọkụ ime mmụọ. Off the light. Of the light in the beginning there was ekwentu chaos. Chaos is there. Ọ na-egbanyụhụ dị ọkụ nwanne ọkụ na-agba 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 ọkụ mmụọ Amadioha si mba agaba anọghị Amadioha wa create his own paradise for goodness ihe ọma ịbataga Amadioha create ihe ọma. And ihe ọma we chose to live in ihe ọma. Ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma, o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. That is amamihe. Chukwu bụ amamihe. Eze igwe, Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Ọnwa anọ. Ya ka a na-akpọ Chukwu. Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Nwanna amamihe. Amamihe ọwụghụ girigiri ọwụghụ gara gara na ọba amamihe. Nwanne ọkwa Trump hara na be ha na-agba ihe na Iraq ha ejebeghị dị ewu. Ọ bụ ụkwụ rụrụ ya ọkwa ihe isi rụrụ. Ọ isi rụrụ ya na nwanne. Ọ isi nwanne enweghị ihe na-agba agba n'ụwa niile moto amụna gị ji ekwu okwu na ọ isi rụrụ ya nwanne mara ihe na gaị mara n'ihe ejighị afọ anyị isi ihe na-enye gị nsogbu bụ trauma. Ị nwere trauma. I understand. Nwanne is your responsibility. All your responsibility. So for us, we have chosen to follow one direction. And ihe anyị chọrọ bụ to the best of the best. Anyị achọghị manage. We don't want to manage. Anyị chọrọ the best of the best. So that onye Christian agaghị abịazi na-asị m come to Christian. Say, no, I have my way of life. I have rejected you because I have rejected desire. You got to the issue that the desire. Ngagwa ya sia, one nation and desire because you preach prosperity. For me, prosperity is desire. So I have rejected desire. Go away from me. Say, ajọ mmadụ si ebe a pụọ. Kọmwe, kesi ga-agwa egwu ahụ sef. Juo onwe gị ajọ ụjụ ọsị ajọ nwa siri iru m pụọ juo onwe gị ajọ ụjụ m ka si ga-agụ dị egwu. Nwanne, I have chosen. So ikwuru nonsense isi ọ judaism ka ị na-ekwu maka ya ntịa nwanne mba anyị nwawo ndị na-efe arụsị anyị bụ ụmụ Amadio. Yes, go, I have rejected you. Now, ọsị ahụ Christian si ya no, anyị bụ ụmụ Amadio. Ụmụ Amadioha ka ayụ mba anyị achọghọ simple as ABCD. So that is pure absolute way of life. Ọwụ na ị nweghị yo own way nwanne ọkwa mgbe aha ka a ga-abịa akọrọ na-enu kọrọ na ọwụzi ị gana nke dibịa bicos according to the law and philosophy of ndozi ọdịnala ihe ahụ ị ga-aga na nke dibịa to know is already in the akwụkwọ ị ga-eji asị onye nsọ ala is already inside. So about life and the source and the everything is already the teachings of life is already in the book. So ka ihe na-aga na nke dibịa onwezi na nothing because the word dibịa the word that the word dibịa the name dia and the meanings and the word ihe o meaning and ihe ọ na-arụ dd ka ihe na-agasịkwa na nke dibịa. Ịgba afa dị n'ime dia ịchụ aja dị n'ime dia britin ka ihe na-agasịkwa na nke dị bibi so it there become valueless unless me chotikwa you can go you got to go it just willingly one willingly just willingly by your own self you can go nwere onye ọgbasa but at least I reduce godi 50% of the psychological problem of ndị mmadụ you got to go. So ụmụ ibe a sikwa m na ọ ga-adịrụ na mma ka m je mee ihe ọzọ na ihe a na-eme karịrị akarị ọ bụ ihe anyị na-agbara mbọ. Anyị ga-enwe our own bid ịna-akpọ bid counting bid ịgụ arọ bid to count bid nwere ike ịmụ na amụrụ ihe a na-akpọ arọ njụọ gị ihe a na-akpa arọ na enwere ike ịmaghị ịgatara mana ọ nwere ike ịpụta echi na ajụ nke ya ụka ndị atị na bid nne arọ ka m gwa na ihe bụ arọ arọwụ natural element ihe rụrụ arụ natural element ịghọta so a na-agụ ya agụ you have to count because ọ wụrụ na imesia something ọ wụrụ na ịkwọsi ya beans ọkwa ị na-ewere dị akara na-etinye n'ime ọkụ keki si eme na-agụrụ ya agụrụ na arọ bụ akara aha beans ahụ ịkwụrụ akwụ ọ ya bụ arọ den ị na-agụrụ ya ị na-agụnye n'ime ọkụ ọ ya bụ datịrị so our own bid akara ahụ anyị ga-enwe nke anyị complete everything so onwezighị ihe ndị chọọchị ga-abịasa anyị chapuleti mba anyị nwere nke anyị onye muzina ya ga-abịasasị anyị dis nke mba we have our own bid have our own book have our own education have our everything we have so enwezighị ihe anyị na-achọ n'iro ihe anyị na-achọ na uke enu dị n'uke a so mmadụ agaghịzigị akpụ enwezi ihe kọrọ anyị n'ime ala nna anyị na ala eze anyị enweghị ihe kọrọ anyị enweghị ihe kọrọ anyị na ala eze anyị we are comfortable ịghọtara so ya ka a na-ekwu maka ya everything zuru ezu anyị nwekwara independently working on educational sector of ọdịnala igbo independently working on educational sector so that ndị o ruoro si n'ọwa education ka ha chọrọ they should go there and have themselves developed ha gada place ha gụọ akwụkwọ bara onwe ha uru then ndị chekwaranụ si ọwụ ha chọrọ way of life based on religious principle they are here you got that go? That is the way of life ị ga-enwe everything so that ka ndị mmadụ ghara isi na because achọghị m nke a ọwụrụ na ị chọrọ education go there and pay your school fees and study ọkwa na ị chọrọ way of life to secure your life ị chọrọ ịdị n'otu because ịdị n'otu si na igwe bụ ike that is where the power lies ịdị n'otu bụ igwe bụ ike so ọ kaziri gị mma to make your choice so that ị ghara isi na ngara mara ị gaghị akwa mara so ụmụ ibe ị chọrọ iso anyị n'ihe anyị na-eme idebere anyị ihe anya abịa gị na gurupu anyị ịghọtara then nwayọ nwayọ ọ bụrụ na anyị mesikwadosi onwe anyị ọfụma denụ anyị igbo niile anyị ga-enwekwa ụlọ anyị ụlọ nsọ ala anyị ebe anyị na-akpọku onye kere ụwa nke anyị na ụdị nke anyị amadi ọha anyị anyị ga-enwekwa ebe anyị na-akpọku ya ebe anyị ga-eme mbọsị satọde ọ bụla mbọsị satọde ka anyị ji eje nke anyị ụhụ mbọsị ụka mbọsị satọde anyị eje ebe a nọkọrịa kpakọrịa nkata tụgharịa uche mara ihe anyị nwere ike imere ana igbo anị nna anyị kpaa nkata kedu ebe anyị ga-ebido ọrụ kedu ebe anyị ga-arụ arụ akara aka n'ime ebe ahụ ụlọ nsọ ala anyị ọbụla ga-enwe tri tins ọ ga-enwe atwọkụ ebe a na-amụ akara aka ihe dịgasị iche iche bụ ọrụ aka ebe a na-amụ ọrụ aka n'ụlọ nsọ ala anyị ọbụla mọst havụ ebe a na-amụ ọrụ mọst so ọbụrụ ọrụsụsọ na ana n'ụtụtụ e nwere ike n'ụtụtụ emesịa ekpere n'ụtụtụ dị na mgbede ndị na-amụ ọrụ ebido ịmụ ọrụ every local something local source na ana igbo mmadụ si enyere ndụ aka eriju afọ you must learn it here ihe gbasara nni every onye nchụala ọbụla must have mbụbọ small farmland at least ka ọ ghara isi agụ you must ị ga-enwerịrị small farmland you must show us your farmland small farmland na village unu small farmland ị nọ na village nye mmụ na ego ọkọrọ gị give money to your grandmother nye ego ọ kọpụtara gị your farmland kọọrọ gị basics ji ọka akpụ ịghọta so that destiny ọ bụrụ nọ bikọs ọ ga-esi na Lagos na village jerie ya no destiny is a symbol. You don't have to nne nna gị si gaa ala obi anaghị ere ala obi ele so you must have farmland. Is so that ndị na-apụta gị n'azụ mara na food is important no ya bụ the first thing. Ị gaghị ahapụ just like that. You may have the way of mba nọ nwanne na na-akụ dị ahụ ka ha akọ so ọ dị na part of the oath of ndozi ọdịnala. You must have farmland. You must have akara aka. Most akara aka you must have. Farmland you must have. You understand? These two things are the oath of ndozi ọdịnala. Once you become a member of this Umuamadioha, yes, you must begin to work to have a farmland in your village. Ịnọghị na village, chọọ onye na village, inye ya ego, ọ kọpụtara gị ọrụ ugbo, igosi anyị na grupu anyị si anyị na-ekwe ya ọfam. Ọ sịkwa wụ tomato ka ị kọrọ dị ya, ọ sịkwa wụrụ ose. You must maintain it bikos ị maghị ihe echi ga-abụ. O nwere ike o ruo echi end up na village unu agụ ewe nyụọ gị anya dị ya bikos ịnweghị idea of farm. You don't have one. Ezigbo agụ na-enweghị nwanne agwụọ gị ezigbo ịba. Ya dịkwara na mmụmụ ibe.